Hello. Oi, oi, wo. Oi, 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 wo. Oi, oi, wo. Oi, 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 wo.
Girl, I need you, I love you.
Sitegekeze, nishakwambia sipendekeze, sipendekeze. We nani asa, uniendeshe kama mamangu, toka pa. We nani asa, uniendeshe kama babangu, toka pa.
Moyo wangu shote sugu, siwezi kupendana, hakuna mwenzako.
Napenda shisha.
Uongo.
Come mix Lizer.